Niamua kufunga na iwalai Chafua G3A No worry
Kwangu hiyo ni time waste Kangu jumi ndo nitengeneze ya Nicola siyo cage Taking over car headlines niko on the front page Natema punch na zinaolesha ase hata kuliko gauge The first nigga kwenda abroad bila kufuka board Kichwe meja Mr. Ruta than is nya come by order Grow young as azile these MCs are getting older Nimeku hapa since my tracks are cried
Put your
hands in the air and scream Chapua Once bigger kelele and scream Chapua Everybody and scream Chapua Chapua
Yule boy alimaliza kalamu ya that kid ink I love the brain game jumi napenda kuthink My punchlines walk so clean zao zina stink But I think wameishi wa the gun water on their sink Salute to my homies bongo zimewanga sina Na saina so tupata na August kayola alsina Jimkeys juu ya mic au juu rap stand yo jina And I'm super high ata kuliko barabara ya mchina
Put your hand how we air and scream Chapua Once bigger kelele and scream Chapua Everybody and scream Chapua Chapua
Yeah, that's what that homies. Double four, what we do, man? What that homies? Bigger, yeah.
Chafua, tunachafua, chafua.